Moko
kimaso maso, menifuta machozi, menifuta jasho, nimesahau machungu na enjoy kwako, niko dunia nyingine. Tachonga barabara ya mapenzi nipite nawe, iwe imara mara kwa ujenzi kokoto mawe. Naomba sana sala kwa Mwenyezi nizikwe nawe, unang'ara ng'ara mbala mwezi sachen.
Oh my God, I feel so lucky to have you in my life. Oh my love, you are the blessing brought for me from above. Oh my love, I'll be your man forever, will you be my wife? Baba Lord, atuline mi nawe, together for life, yeah.
Unapendeza sana sana, nanimaliza sana sana, suwena
kanitoa bahari ya kusi, kanileta mashariki, uyu sungula mwenyenye upenyusi, izi mbichi aziliki. Nikupindue pindue kama nageuza samaki,
samaki
wasiojua wajue nimekupenda sikuachi. Omukwano zuena,
zuena,
zuena, omulungi zuena,
zuena,
zuena. Oh my God, I feel so lucky to have you in my life. Oh my love, you are the blessing God for me from above. Oh my love, I'll be a man forever, will you be my wife? Baba Lord, I do lead them in the way together for life.
Suwena, napendeza sana sana,
suwena,
nanimaliza sana sana, suwena.
Falling for your love, my heart twisting. Holding a ka sweetie, will renew na mokwano interesting.
Chungula macho mama, wana uliza mono na nipenda. Wana put a ring on your finger, why you always have money just ya mchinga. Maisha wa wili situ tutatende.
Zuzu, I miss you, Zuzu, Zuzu, you're my boo-boo-boo.